Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuje mwese abatwumvaho muri hose ku isi. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga ku buhanga bw'ibyuma. Ndi kumwe na Engineer Chang afatanije na Dieudonné Cyubahiro, nibo bari bumfashe kugira ngo amajwi y'ikiganiro abagereho, kandi barakira telefoni zanyu mu kanya. Mube hafi. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mbahe ikaze kuri radio yanyu. Uko umwaka utashye, isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga bw'uruhu. Uyu mwaka, uyu munsi ngaruka mwaka wizihijwe ku nshuro ya 8, nyamara baracyakorerwa ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Iki kibazo wowe ukibona ute ahuba? Ese hakorwa iki ngo kiranduranwe n'imizi abafite ubumuga bw'uruhu nabo babashe gufatwa kimwe n'abandi muri sosiyete babone amahirwe angana? Duhe nomero yawe tuza kuguhamagara aho waba uri hose, utange umusanzu wawe muri iki kiganiro. Dushyize hamwe twumvikanisha Ijwi ryacu nk'uko insanganyamatsiko y'umwaka ibivuga. Iki kibazo rero kivangura rikorerwa abafite ubumuga bw'uruhu mu muryango nyarwanda bongeye kukigaragaza, banasaba ko ryahagarara. Uyu munsi twabatumiriye Bwana Nicodème Hakizimana, ni umuvugizi w'abavukanye ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Reka rero ntabatindiye tumwakire. Bwana Nicodème Hakizimana, uraho neza? Urakomeye?
Muraho neza Jenny, muraho neza mwese abadukurikiye ku Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje mwese, mugire amahoro.
Iyi kazi rero ku Ijwi rya Amerika, ngushimiye rwose uyu mwanya wongeye guha abakunzi b'Ijwi rya Amerika na radio ubwayo umwanya wawe ukaba wongeye kutuganirira. Mu gutangira ikiganiro, nagira ngo tubwire muri make cyane rwose, umuntu wavukanye ubumuga bw'uruhu ni muntu ki? Ugerageje kudusobanurira muri make, hari aho yaba atandukaniye n'abandi?
Murakoze cyane Jenny kuri uyu mwanya muduhaye. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, reka nibanze hano iwacu muri Afurika, avuka bigaragara ko afite uruhu rutandukanye n'urw'ababyeyi be. Akenshi usanga muri Afurika ababyeyi bafite uruhu rwirabura. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu rero avuka afite uruhu rwera. Bimwe mu bintu bimuranga hari kuba adafite melanine zo mu ruhu, hari na melanocyte mu maso atagira, ndetse n'iyo mu musatsi. Melanine yo mu ruhu nituma uruhu rushobora kuba rwakwirabura, itanga ibara ry'uruhu, hanyuma igafasha umuntu nibura guhangana n'izuba. Melanocyte mu maso tutagira ni idufasha kubona neza, hanyuma umuntu uyifite ashobora kureba neza akareba ibintu biri kure, ariko ku muntu ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo ashobora kubona ibintu biri kure, kandi ijisho rye rihora risa naho rikora muvoma, rizengerera mu maso, ntabwo rishobora kureba ku kintu kimwe umwanya munini ngo rihafixe. Hanyuma n'umusatsi wacu uba wererutse cyane, navuga ko ibyo ari byo bintu bitatu biranga umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, ariko nk'uko warubajije uti mbese atandukanye n'abandi, igisubizo ni oya, kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashobora gutekereza neza nk'abandi bose, bafite ibice bindi by'umubiri nk'abandi bose, uretse ibyo bintu bitatu bikunze kumuranga, ariko mu yandi magambo ni umuntu kandi ni umuntu nk'abandi.
Yego, urakoze cyane kuri iki gisobanuro cyiza, rwose birasobanutse. Ndibwira ko abatwumva banyuzwe n'igisubizo utanze. Tubwiye ko itandukaniro ari ku bijyanye n'uruhu, amaso ndetse n'umusatsi. Uyu mwaka rero nk'uko nabivuze dutangira, buri mwaka hizihizwa umunsi wahariwe ni nabyita nk'ubukangurambaga ku bijyanye n'abafite ubumuga bw'uruhu. Uyu munsi mwara namwe mwarawizihije, mwawizihije mute muri make tubwiye uko byaba byaragenze, cyangwa se niba intego mwari mwihaye mwarabashe kwigeraho?
Murakoze cyane Kamanze. Nibutse gatoya impamvu uyu munsi mpuzamahanga tuwizihiza, washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'2015, nyuma y'uko abafite ubumuga bw'uruhu bari bibasiwe n'ubwicanyi mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, ndetse na Afurika y'Iburasirazuba ariho n'u Rwanda ruherereye. Hanyuma umuryango w'abibumbye usanga ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu akwiye kwitabwaho, bahitamo tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ku isi yose ikwiye kuzirikana abantu bafite ubumuga bw'uruhu, ndetse ko ihohoterwa bakorerwa mu muryango, aho batuye, muri sosiyete, ari n'ubwo bwicanyi bakorerwa mu bindi bihugu hirya no hino, ukwiye guhagarara. Uyu munsi rero ku itariki 16 hano mu Rwanda twarawizihije, insanganyamatsiko yaravuga ngo dushyize hamwe kumvikanisha ijwi ryacu. Ni insanganyamatsiko yatanzwe n'umuryango w'abibumbye, mu cyongereza iravuga ngo United in making our voice heard. Twawizihirije hano ku rwego rw'igihugu I Kigali, twari dufite abatumirwa batandukanye. Twari twatumiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yaritabiriye, twari twatumiye uhagarariye ishami ry'abibumbye hano mu Rwanda yaritabiriye, uhagarariye ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi baritabiriye, inama y'igihugu y'abafite ubumuga yaritabiriye, imiryango yindi itari ya Leta ndetse imyinshi y'abafite ubumuga yaritabiriye, ndetse n'abafite ubumuga ubwabo baritabiriye, ari abahano I Kigali, ari n'abaturutse hirya no hino mu turere, ababimenye n'abo twatumiye bose baritabiriye. Intego nyamukuru kuri twe, twifuzaga guhamagarira Leta kugira ngo turebe uburyo habaho uburyo bwihariye bwo gusuzuma kanseri y'uruhu ndetse no kuyivura, kuko usanga abafite ubumuga bw'uruhu cyane cyane abakuru bibasirwa, navuga n'icyorezo ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu. Iyi kanseri y'uruhu usanga ibibasira cyane, ariko ugasanga uburyo bwo kuyivuza buragoranye cyane, abenshi bakagira no kwa muganga isa naho yarenze yafashe intera itavurwa ngo ikire, bityo bagatakaza ubuzima. Icyo twe tugambiriye cyane rero kwari ugusaba Leta kugira ngo nibura habeho uburyo bwihariye bwo gusuzuma kanseri y'uruhu ku bantu bafite ubwo bumuga, ndetse habeho n'uburyo bwo kubavura bitarafata indi ntera, cyane cyane ku bantu bakuru, kuko abatoya bo hari amavuta yabonetse Leta yasanze azajya afasha nibura mu kwirinda iyi kanseri. Iyi mesaje rero twarayitanze, icyo dutegereje ni ukuzareba reaksiyo Leta izagira.
Murakoze cyane, ubwo tubitege amaso cyangwa se tubitegereze, kandi ndibwira ko bizatungana. Abafite ubumuga rero bw'uruhu bafite ibibazo babana nabyo umunsi ku wundi, bijyanye n'imiterere y'umubiri nyine n'uruhu rwabo nk'uko mwabitubwiye. Ndibaza ko byafasha abantu murushijeho gusobanura, yenda nk'ibibazo, bimwe mu bibazo abantu bahura nabyo kubera nyine iyo miterere y'inyuma cyangwa se bafite ibatandukanya n'abandi. Mutubwire muri makeya ibibazo bafite ibyo ari byo.
Murakoze cyane. Ibibazo by'abantu bafite ubumuga bw'uruhu bitangira akenshi bakivuka. Iyo umubyeyi, umumama n'umupapa bose bafite uruhu rwirabura, hanyuma akana babyaye kakavuka gafite ubumuga bw'uruhu, usanga batangiye kwitana ba mwana. Kuko nko muri sosiyete nyarwanda, abantu benshi ntabwo barasobanukirwa impamvu ababyeyi babiri badafite ubumuga bw'uruhu bashobora kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu. Ibibazo bitangira ubwo ngubwo. Umwana agakura, usanga mu muryango hari ubwo umwe mu babyeyi be, cyane cyane abagabo, abapapa, badakunda abo bana, kuko batekereza ko ba nyina bababyaye, hari abatekereza ko bashobora kuba barabaciye inyuma bakababyarana n'abazungu, hari abatekereza ko abo bana bashobora kuba ari nk'igihano Imana yahaye abo babyeyi, hari abatekereza ko iwabo w'umugore bashobora kuba bagira izi mana zi navuga zi gakondo, bikaba ari yo mpamvu ofete habaho impamvu zitandukanye bituma byitirirwa cyane cyane umubyeyi w'umumama. Umwana iyo akuze rero abura urukundo rw'ababyeyi, no muri karitsiye aho atuye ugasanga abandi bana baratinya kumusuhuza kubera gutekereza ngo nibamusuhuza iwabo bazamubyara. Kanjye mu bibazo bahura nabyo mu burezi, usanga ntiyageze ku ishuri, abarimu nabo batarasobanukirwa uburyo bafashe uyu mwana, kuko ntabwo bazi ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu atabona, akwiye kwicazwa imbere mu ishuri, akwiye kwiga yambaye ingofero, akwiye kwiga yambaye amarinete, adakwiye guhabwa ibihano bimushira ku izuba cyane. Usanga ahenshi mu mashuri iki kintu aba arimo bataracyumva. Ibi ngibi bivamo no gutsindwa ku banyeshuri, kuko usanga nibo mwarimu yigishije umwana kari kureba ku kibaho mu kizamini ntabwo abona ibyo yandika. Ikizamini iyo gitanzwe umwana ntabona umwanya uhagije wo gukora ikizamini, usanga bikiri ikibazo. Hakaza ibibazo rero muri sosiyete, wampaye umwanya muto ndagira ngo byose mbicemo muri sosiyete, aho usanga cyane amazina ahabwa umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nayo asa naho amupfukirana akamutera ipfunwe ku buryo asanzura mu bandi. Hari amazina adupfobya bakita abantu bafite ubumuga bw'uruhu muri karitsiye, rimwe na rimwe ugasanga benshi bafashe n'icyemezo cyo kutajyaho abandi bari kugira ngo batabwirwa ya mazina. Hari abandi bahura n'ibibazo nanone ku bijyanye n'akazi, ku bijyanye n'umurimo, aho usanga bakoresha benshi batekereza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atatanga umusaruro nk'abandi. Hari abatekereza ko adashoboye, ariko abandi nanone bakumva ko no kumureba muri business zabo, mu kazi, mu bigo byabo ari ikibazo gikomeye.
Reka tuze kubigarukaho, Nicodemus. Iki bijyanye n'akazi mbabarire kuguca mu ijambo, reka tuze kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mbanze mpe ijambo umubyeyi, wari ukomeje ku kintu cy'umubyeyi ubyara umwana akaza afite ubumuga bw'uruhu agatangira gufatwa nabi mu muryango n'ibintu nk'ibyo, ndetse n'umubyeyi bagatangira kumuvugiraho ibyo kuba yenda yamubyaye hanze n'ibintu nk'ibyo. Reka twakire umubyeyi ufite umwana wavukanye ubumuga bw'uruhu. Regine, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Ye, sinzi niba wakurikiye ibyo Bwana Nicodemus yararimo atubwira ku bijyanye n'ababyeyi, ibibazo bimwe bahura nabyo. Ubwo nawe watubwira neza nk'uko wabinyuzemo, utubwire ni mwana wawe mbese angana iki, ni umwe mu bana bangahe wabavukanye ubwo bumuga, muri make yatubwi dusangize ku byo wanyuzemo cyangwa sunyuramo muri iki gihe.
Murakoze. Ndiye nitwa Mugeni Regine. Afite umwana witwa Hirwa Ruwanje Chris, akaba afite imyaka 15, yiga mu wa kabiri secondaire. Umwana we akaba yaravukanye ubumuga bw'uruhu. Ni umwana wanjye w'imfura, nashakanye na papa we turamubyara. Hanyuma mu gihe cyo kubyara nyine mbyara umwana nyine ufite ubwo bumuga bw'uruhu, ariko ntibyakiriwe neza mu muryango. Ntabwo byakiriwe neza, urumva iyo ukibyara umwana ari uwa mbere aba yishimiwe, noneho we mu kuvuka bwa mbere rero yavutse afite uruhu rudasa nk'urw'abandi. ariko mu muryango wacu tukaba tuvukamo turi inzobe tugatekereza ko wenda ashobora kuba afite inzobe nyinshi ariko nyuma byaje kugaragara ko ngenda mujyana kwa muganga kumukingiza bigaragara yuko afitemo ubumuga bw'uruhu
uretse kuba mufite inzobe nta wundi wigeze wari warigeze avukana ubumuga bw'uruhu mu muryango wawe cyangwa mu muryango w'umugabo
oya nta wundi
komeza
noneho rero umwana tukabona nyine uruhu rusa neza umusatsi umeze neza ariko akagira amaso ubona ko atitira cyangwa harimo akamboni k'umutuku nibwo naje kumenyereye ko afite ubumuga bw'uruhu ariko mbimenya ari uko mujyanye kwa muganga muganga umwe arambwira ati umwana ashobora kuba afite ubumuga turagira ngo tukohereze ku wundi mudogiteri ku baganga bavura ubumuga bw'uruhu Dr. Kimonyo niwe waje kunsobanurira neza mbwira ikibazo umwana ufite uburyo umwana ashobora kuvukamo nibwo naje kubimenya ko afite ubumuga bw'uruhu ndagenda mbiganiriza papa we papa we rero mu kuvuka bwa mbere ntabwo yabyakiriye neza mbwiraga ko nabyaranye n'abazungu akambwira ko nabyaye undi mwana utameze nk'abandi nyine atangiye kuzamo amakimbiranye ku bw'umwana
ariko mwabashije kugumana muramurera
ntabwo twabashije kugumana kuko umwana yagize umwaka n'igice papa aragenda yamubwiraga yuko iwabo batabyara umwana umeze gutyo urumva uko umujyana kumukingiza uko umuheka niko abandi babyeyi bakureba bakaguhunga wamujyana gusenga waba wicaye ukabona begeye ku ruhande ukabona abantu barimo kongorerana wamutwikurura mu mugongo ukabona bafite nyine ikintu cyo kwikanga noneho nawe urumva bigutera ipfunwe rimwe na rimwe ukumva ntiwajya mu rusengero ntikumva ntiwamugendana mu muhanda ukumva ko bigiye bigutera ikibazo kugira ngo abantu badakomeza kukwibazaho cyane ubwo urabyumva igikomere cyatangiye kuza mu mutima wanjye ntangira kubona yuko papa atamwakiriye ntangira kubona yuko nanjye ubwanjye iyi ngoye kwakira uwo mwana ntarabona najyaga mbona umwe gusa cyangwa nkabona undi utambutse ariko ntabwo nari ntarabona umuntu wabyaye umwana ari agahinja ameze gutyo
niko se Regine ko numva wanyuze mu bintu byinshi binaremereye imbaraga ingufu zo gukomera ugashika mu kavugoti nubwo abantu bandeba gutya nubwo bamfata gutya ndakomendarira umwana wanjye mukuze uravuga ko amaze kugira imyaka 15 izo ngufu wazikuye hehe
icya mbere cyo iyo umaze kumva ko ukunze umwana numvaga nkunze umwana kubera ko yari mukuru ari wo mwana nari mbyaye bwa mbere ikindi cyamaga imbaraga nishyiragamo yuko ashobora kuba ari iyo nzobe cyane y'iwacu yaba ari uko ameze wenda ashobora gukura bigahinduka ikindi hamwe no gusenga Imana ikagufasha kugira ngo biguhe kubyakira ikindi n'umuryango wanjye waranyakira gukambwira yuko umwana nta kibazo afite bikantera izo mbaraga
kubw'amahirwe yakuze adafite ibindi bibazo byihariye arajya mu mashuri ariga ubu ni umusore
yego nagize amahirwe nkaba ndakora nkamufata neza uko bikwiriye ukabona ko nta kindi kibazo afite arishimirwa hanyuma nyuma yaho rero naje gukomera cyane bikomeye aho nagereye muri oyipa oyipa nayo yonegejejwemo na Dr. Kimonyo andangira Nikodemu amubwira ko tugomba guhura tukavugana ku kibazo cy'umwana akansobanurira Nikodemu tuza guhura aranyakira aransobanurira amubwira ko ari umwana nk'abandi amubwira ko nabo bakuze ko nta kibazo azagira ubu nsobanura n'uburyo ngomba kugenda mfata umwana aranambwira ati hari umunsi mukuru ujyibaho w'abana atuzaza mu munsi mukuru uzasanga n'abandi babyeyi bafite abana bafite ubwo bumuga aho rero niho nakomereye cyane kuko narahajya nsanga benshi banafite n'umwana utameze nk'uwanjye bitewe n'ubushobozi n'ubuzima cyangwa se n'imiryango bakuriyemo nsanga hari abo ndusha ubushobozi umwana wanjye akarushaho kuba gusa neza kuruta uwabo byanteye rero izo mbaraga zikomeye
turakomeza tubivugeho mu kanya mbere y'uko nagira ngo ugire n'inama waza guha ababyeyi ubwo ndakugarukaho gatoya mu kanya kari imbere reka tube twakiriye na Jean Paul nawe ufite ubumuga bw'uruhu Jean Paul uraho neza urakomeye
uraho neza kandi mwiriwe
yego tuguhaye rero ikaze ku Ijwi ry'Amerika nawe kugira ngo dusangize ku buhamya bwawe icyo wabwira abantu muri uyu mwanya nk'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nagira ngo ugire icyo basangiza ku mibereho cyangwa se ku buryo ku ngorane zimwe bahura abantu bafite ubumuga bw'uruhu bahura nazo muri make.
Murakoze. Abafite ubumuga bw'uruhu mu buzima bwite bwa busanzwe bwa buri munsi bagira ingorane bahura nazo, ariko kandi iyo habayeho kugira ababakira bakabana mu buzima bwite bwa buri munsi barakomera kandi ukabona ko bashoboye. Aho ndatangira mvuga mwansabye kuvuga ku
buzima bwawe,
ku buzima nanyuzemo no mu mateka, mbese abafite ubumuga bw'uruhu muri rusange. Mu by'ukuri namenye ubwenge nyine ko natangiraga ishuri, nibwo natangira mvuga ngo nibwo namenye ubwenge. Aho natangiriye nagize amahirwe, hari undi ufite ubumuga bw'uruhu wari warahize, byasa nk'abamaze kumumenyera, ariko byangoye ngeze segonderi kuko urumva uhita ntiyari yakabayeho. Wenda nta n'uwo uzi ngo nange sinanizi ngo uburenganzira bwanjye butangire he bugarukira he. Nageze ku ishuri muri segonderi biragorana kunyakira, umva ko buri muntu umwarimu aravuga ati uyu muntu azigana n'abandi ate ko ari kubarangaza bizagenda bite. Nyuma yaho basa nk'abagenda bamenyera gake gake, ariko abarimu ahubwo kubyakira aba ari bo byanga, cyane ko nko mu buzima bwite bwo mu ishuri twebwe amaso yacu ntago areba kure. Kureba ku kibaho byabaga ari ikibazo, kandi ku ishuri hari igihe kigera bakavuga yuko amanota ya mbere baratanga mu makwizi ari aya note mwafashe. Aho rero njye nabaga mfitemo zeru, kubera yuko akenshi niba barandikaga parike enye nageze kurangiza parike ya mbere bamaze gusiba izisigaye.
Wabibwira mwarimu bikagenda gute? Ntabyumve, ntabyiteho, byagendaga gute?
We yumvaga ko ari ubunebwe, ari ukutabyitaho. Nagerageza kubisobanura nyine, ariko ukumva ko ntibabyumva, akavuga ati ni gute umuntu ufite amaso ureba, ati ni ibintu byo kwigana ingofero, ntabwo tubyumva gute umunyeshuri aza akigana ingofero. Bigeze no kunyirukana ngo amaso yarapfuye ngo ni ntahinge mu rugo ngo bazabanze bamvuze amaso. Biro ngombwa ko umubyeyi yaramfata ajya kumpimisha, tugeze kwa muganga nawe ati ntabwo bibaho uyu mwana yahumye burundu, kumwereza CHK bakamubaga amaso. Tugezeyo umudogiteri twasanze yaravuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo ari ikibazo cy'uko amaso yawe arwaye, niyo mibereho yanyu, niko mureba, ntacyo twahinduraho. Ugasa nk'aho ari ingarura muri murongo, ariko ubundi bwo yenza gusanga nawe ubwo umenya atabufite, aho barambaza amaso nyine abananagiraho nkomera rimwe.
Yego,
ubwo twarakomeje mu buzima bw'ishuri. Mwarimu nyuma rwose pe kubyakira mu wa gatatu ubwo ndi gusoza birabananira burundu.
Waratsinzwe icyo gihe? Waratsinzwe?
Mu wa gatatu naratsinzwe, ariko kubera ko nari ndi muri nine baravuga bati komeza mu wa kane. Nkomeje mu wa kane, umwarimu mu wa kane biranga kubyakira burundu, biba ngombwa ko ishuri ndihagarika. Bitewe n'uko mwarimu yarazaga ati nge sinakigisha umunyeshuri w'umunebwe, umunyeshuri utazi gufata note, nagerageza rimwe hakira abana amakaye, urumva umwaka wa kane kwandikura note kuva ku isomo rya mbere kugeza ku ryo mwasorejeho byari bigoye kuba nazandika mu ijoro rimwe, kandi abandi bazanditse umunsi wose. Ubwo biragenda birangora ku buryo nisanze ubuzima bwo mu ishuri busa nk'aho bunaniye, nkajya ku ishuri ahubwo ngataha amarira ari yose, nisanga nafashe umwanzuro wo kurireka bitewe n'uko ku ishuri bamfataga itotezwa, kutumva neza ko ubumuga bw'uruhu ari ubumuga, nanjye sinari nakamenya ngo ni ubumuga, nariyobaga nyine nkumva ni ibintu biri aho nanjye ntabasha gusobanura.
Mpakanya gatoya mbaze Nikodem, hari ibi bibazo abyukije Jean Paul abyukije cyangwa se avuzeho, nawe wari wabivuze ndetse na Regine yabivuze, nk'ubu ibi bijyanye no mu mashuri, mumaze kugera ku ntambwe ingana iki mu bijyanye no gusobanurira abarimu, ko aratubwira ati abarimu ntibabyumva, ntabwo ntibabyumvaga. Ubu ngubu hari aho mwaba mumaze kugera mu bijyanye no kubasobanurira kugira ngo babashe gufasha abana bareke guta amashuri?
Murakoze cyane. Umuryango WIPA icyambere twakoze ni nk'ubushakashatsi kugira ngo dusesengure ibibazo abana bafite ubumuga bw'uruhu bahura nabyo mu mashuri, hanyuma tubereke Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda. Twarabikoze, hanyuma twicara na Minisiteri y'Uburezi ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB, Rwanda Education Board, tubereka ibyo bibazo byose. Hari ibyo batwemereye. Nk'uturere OIPA ikoreramo 7 mu Rwanda, bemeye ko abana bafite ubumuga bw'uruhu mu gihe cy'ibizamini bya leta bisoza umwaka bazajya bahabwa ikizamini cyanditse muri karakteri nini. Kandi byaratangiye umwaka wa 2019 barabikoze mbere ya COVID. Abana bari bafite ubumuga bw'uruhu bose aho dukorera imibare twashoboye kubona babonye ikizamini kiri printed muri karakteri nini bashobora gusoma. Dufata urugero, abandi ni babasoma ibintu byanditse muri karakteri ya 12 bo bayigishije muri karakteri ya 18 ku buryo basoma neza. Icyavuyemo ni uko abo bana bose bahawe icyo kizamini baratsinze babona amabaruwa bajyana mu bindi bigo. Bisobanura ko ufite ubumuga bw'uruhu gutsindwa ntabwo bisobanuye kutagira ubwenge, ahubwo kondisiyo zigoranye aba yakoreyemo ikizamini nizo zituma atsindwa. Ikindi hari ubuvugizi nanone twakoze muri REB, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi, ku bijyanye n'uburyo abarimu bafasha abana bafite ubumuga bw'uruhu, cyane cyane mu kubicaza imbere mu ishuri. Icya kabiri, kubaha igitabo cyihariye cyo gusoma igihe abandi bari gusangira ibitabo mu ishuri, umwana akabona igitabo cyo gusoma, hanyuma bakabemerera kwiga bambaye ingofero, kuko ingofero irinda urumuri rw'ikirere. Iyo urumuri rw'ikirere rubaye rwinshi mu maso, umwana arahuma. Bakemererwa kwiga bambaye ingofero. Hari ibimaze gukosoka. Nk'ubu ngubu mu Rwanda hari inyoborabarezi yasohotse irimo uburyo umwarimu yafasha umwana ufite ubumuga bw'uruhu. Ariko kandi ntabwo biragera ku rwego twifuza, kuko navuga ko abantu uyu munsi bagerageza gufashwa naho OIPA ishobora kugera, kuko twe duhugura n'abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abahagarariye uburezi ku rwego rw'uturere. Ariko abo duhura nabo ni abo muri twa turere 7 dukorera, abandi bo mu turere 23 dusigaye ntabwo turabageraho. Bivuze ko abana muri utwo turere baduhura n'imbogamizi zitandukanye, kuko naho dukorera ntabwo birakemuka burundu. Ariko afazari ni ikigaragaza ko kondisiyo abana bafite ubumuga bw'uruhu bigamo ziramutse zihindutse, imyumvire y'abayobozi b'ibigo by'amashuri igahinduka, abana bafite ubumuga bw'uruhu bashobora gutsinda. Genda guha urugero, abantu bari bafite imyumvire yo kuvuga ngo abantu bafite ubumuga bw'uruhu ntabwo bashobora kwiga ngo bagere kure nk'abandi. Ariko njyewe uyu munsi tuvugana nashoboye kwiga ngera kuri doktora. Bisobanura ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye kubona uburyo bwo kwiga, ashobora kwiga akagera kure nk'abandi bagera, kandi agakora n'iby'abandi bose bashobora gukora. Yenda naba ngarukiye aho ngaho warumbaje icyo tumaze gukora. Ubuvugizi turi kubukora muri utwo turere dukoreramo. Abarimu, abayobozi b'ibigo by'amashuri bari kugenda bahindura imyumvire, ariko na Minisiteri y'Uburezi urumva ko hari intambwe yateye.
Ni byiza.
Hari ibyo duteganya nanone gukora. Turashaka gukorana na Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi ndetse n'ibigo byigisha abarezi, ibigo nderabarezi ibyo twita TTC. Dushaka gukorana nabyo tukabaha izo raporo, tukabereka ingorane abana bafite ubumuga bw'uruhu bahura nazo n'uburyo ariko yafashwa mu ishuri, kugira ngo umwana usohotse muri kaminuza cyangwa se muri TTC uzajya kwigisha azabe yarigiye ku ishuri uburyo azitwara nahura n'umwana ufite ubumuga bw'uruhu. Kugeza uyu munsi ibyo tubifite muri proje, mu byo twifuza gukora mu bihe biri imbere, kandi turatekereza ko bizatanga umusaruro.
byizafasha cyane. Reka tube twakiriye turongera tubigarukaho. Reka mbe nakiriye na Nkunda Yezu Pericarpe. Uratwumva Pericarpe?
Ndumva neza.
Wewe uri ahagana hehe?
Neza, ndi Kigali kuri Kicukiro.
Yego. Reka tuguhe ijambo rero, ubwo nawe ugira icyo uvuga mu kiganiro. Sinzi niba ufite ikibazo cyangwa ikindi igitekerezo.
Murakoze cyane. Numvise ibyo mutumire yavuze ni byiza cyane, ariko ikigaragara cyo ni uko hakiri ikibazo ku bantu bacu bafite ubumuga bw'uruhu. Kubera ko nkanjye nkorera mu kigo cyitwa Health Alert Organization, gifasha abo bantu bafite ubumuga bw'uruhu. Ariko iyo ndebye mu by'ukuri mbona hari ikindi kibazo, kuko hari ibyo bakenera byinshi bigihenze, cyane cyane abantu bo mu cyaro, kugira ngo babone ubushobozi bwo kubyibonera, ko batanga abacyari bakeya babafasha, kuko urugero nk'amarinete abarinda izuba, kuko bagira ikibazo cy'imirasire y'izuba cyangwa se amavuta yo gusiga ku ruhu, uba usanga bihenze. Ni ibintu bihenze cyane, ku buryo abaterankunga mu by'ukuri batera inkunga mu ndwara zitandura, cyane cyane basanzwe batera inkunga mu ma NCD, bazagerageza gushyira imbaraga bagasinya cyane kuri abo bantu, kubera ko bashobora kugira ibibazo bya kanseri y'uruhu, murabizi, bashobora kugira ibibazo by'amaso mu buryo bworoshye, kandi zose ni indwara zitandura. Kandi dufite mu by'ukuri abaterankunga benshi bafasha mu kibazo cy'indwara zitandura mu gihugu. Ndumva rero ubukangurambaga bwakomeza, bakagira ubuvugizi, cyane cyane abo mu byaro, abatabashije kujya mu ishuri ngo bakomeze bagire kure, usanga mu by'ukuri aho bari mu cyaro bafite ikibazo gikomeye, cyane cyane ikibazo cyo kwita ku ruhu rwabo ndetse n'amaso yabo. Ndumva hakomeza iyo advocacy ikagera hose, ikagera kure ku buryo bakukasingaho aho bari mu byaro.
Yego, urakoze cyane Pericarpe. Ariko mbere y'uko tukurekura, uvuze ko ikigo ukorera gifasha nyine abafite ubwo bumuga bw'uruhu, bafasha gute muri makeya, kugira ngo nk'umuntu twumvise ari mu cyaro hahandi Nikodemu yatubwiraga batagera, bamenye uko babageraho n'icyo baba bitezeho?
Mu by'ukuri twe dukora mu turere two mu gihugu ahantu hatandukanye, ariko mu by'ukuri biterwa n'ubushobozi buhari. Tubafasha ibintu bitandukanye, tubafasha kubabonera amavuta yo gusiga uruhu, tubafasha kubabonera izo rinete zo kwambara zirinda izuba, ariko biterwa na bije ihari, bije dufite, tugiye na bije, tukagira abaterankunga. Ntabwo ari ikigo kiraruka cyane ngo kibashe gukorera mu gihugu hose, ariko dukora mu turere dutandukanye twa Musanze, Kirehe, hano mu mujyi wa Kigali, dukora ahantu hatandukanye. Ariko icyo navugaga ni uko ntabwo twagira ubushobozi bwo guhaza igihugu cyose, kandi abantu tuba bafite ku bwinshi, kandi bose tubagezeho tubona mu by'ukuri bakeneye ubufasha. Ndatekereza yuko ibyo bakeneye ntabwo aba ari byinshi, ahubwo ni uko abenshi badafite ubushobozi bwo kubibona. Rero hagize ubukangurambaga bakomeza n'abaterankunga bagatera inkunga, tukabasha kugera kuri benshi.
Yego, Nikodemu, mbere y'uko Pericarpe agenda, hari icyo wifuzaga ku nk'igitekerezo wifuza kumugezaho, ikibazo wifuza kumubaza, hanyuma ubundi dukomeze?
Ni ugushima kuko ibikorwa bakora turabizi, turafatikanya. Ni ugushima kandi mvuge ngo bakomereze aho ngaho, ni ugushima.
Urakoze rero Pericarpe, ubwo ukomeze nawe ukore ubuvugizi aho uri hose, kandi mukomeze mufashe abo babakeneye. Urakoze.
Murakoze kandi.
Reka ngaruke kuri Regine. Nk'umubyeyi wanyuze mu bibazo byo kurera umwana ufite ubumuga bw'uruhu, ese ntabwo byaguteye kuba wabyara undi mwana utekereza ko nawe ushobora kunyura mu bibazo bimwe, cyangwa hari abandi wabyaye, cyangwa byaguciye intege?
Yego, narababyaye, nabyaye abandi babiri, ariko baza badafite ubumuga. Ariko birumvikana ko ugiye kubyara wa kabiri, nabwo nabitekerezaga ko nshobora kubyara umwana ufite ubwo bumuga, ariko muganga yansobanuriraga yuko wenda ashobora kuba ikibazo mfite cyarahuriye no ku mubyeyi we, papa we, kuko narongeye ndashaka mbyara abo bana bandi babiri. Ntabwo nababyaranye na papa wa Chris.
Mwari mwaratandukanye. Noneho yego, muri aka kanya noneho inama waha abantu badukurikiye, tuvuge inama muri rusange, waha abantu badukurikiye kugira ngo iki kibazo kibe cyarangira cy'imyumvire, cyane cyane kuko ari nayo irimo gukurura ibindi byose bikurikiraho, watanga inama?
inama ya mbere natanga nabanza kuyiha ababyeyi no kuvuga ngo Imana itanga umwana ishatse ku mubyeyi abara abana bavuka afite ubumuga bw'uruhu n'umwana nkundi ntago afite ikibazo cy'ubugingo ku buryo atabasha gukora nk'indi mirimo nk'iy'abandi bana cyangwa agira imyumvire nk'iyitari y'abandi ikibazo bafite ni uruhu gusa urwo ruhu rero nagira ngo mbwire ababyeyi ko babyaye abo bana cyangwa bazababyara ko ari ukubanza kumwitaho akamukorera isuku akamuganiriza akamwereka urukundo ikindi cya kabiri akamwitaho mu buryo bwose bushoboka no mu mirire nayo izamo noneho ikindi akiyeranja agakoresha uburyo bwose bushoboka cyane ko twageze amahirwe akazaho umuryango wawe yipa bakagana yipa ikabagira inama bakagana amahugurwa y'abandi babyeyi ko yipa idukoresha amahugurwa menshi ku babyeyi ku bayobozi ku burezi mu bintu bitandukanye kugira ngo ibabashe kugira intege zo kubasha kurera abana rero bakabagana yipa kugira ngo nabo umubyeyi utazi uko yipa ibaho umuntu wenda uri gukurikira ikiganiro akabagana ubuyobozi bwa yipa bukamuganiriza cyangwa bukamufasha muri ayo mahugurwa ikindi nabwira ababyeyi ni uko yamufasha mu buryo bwo kwiga cyane cyane kuko mu gihe cyo kwiga niho bigorana iyo umwana atangiye kujya kwiga uba utazi neza yuko atabona ntago aba abona imbere ukamukurikirana cyane ku ishuri ugakurikirana n'abarimu ukabaganiriza ukavuga ko umwana wafite ikibazo ukajya no ku ishuri ukajya kureba koko ko bya bintu ari kure wasabye ikigo ko ari byo ukababwira yuko umwana iyo yicaye imbere nibwo abona neza yambaye rinete aribwo abona iyo yize yambaye ingofero nibwo abona neza imbere kubera urumuri iyo yambaye ishati ifite amaboko kubera ko ibigo byinshi turabizi neza yuko byiga byambaye amashati aciye amaboko ukajya gusaba ikigo iyo shati bakamukorera ifite amaboko kugira ngo ataza kwangirika kubera izuba ikindi akamukurikirana mu myigire ye niba yamuhesha coaching kubera yuko wenda abandi bamusize bitewe n'amasaha n'iminota no kutareba neza kugira ngo wa mwana abashe gukurikira mu ishuri turabizi neza yuko kigiye kubaho ubuzima ari ishuri ikindi akamukurikirana ku byerekeranye n'ubuvuzi agahora akurikirana niba abonye afite akabazo cyangwa agize akandi kabazo ku ruhu kugira ngo abashe kureba ko wenda hatabahajemo kanseri ikindi nasaba ababyeyi cyane cyane ni urukundo aho ahuriye na mugenzi we ufite uwo mwana ntamutererane kandi akumvisha umuryango we ko ari umwana nk'abandi tuvuye ku babyeyi rero indi nama nayiha umuryango mugari nyarwanda ngo ndavuga abaturage aho dutuye umwana ufite ubumuga bw'uruhu ntataniye n'undi mwana wawe uba warabyawe ku ruhande ahubwo icyo baba batandukaniyeho ni uruhu ni nk'uko umubyeyi umwe abyara umwana w'inzobe cyane undi akabyara uw'igikara cyane undi akabyara wenda uw'imibiri yombi ni umwana nk'undi aho atandukaniye n'uwo mwana w'undi ntabona neza murebe mu nzira niba hari aho umubonye ko atameze neza umufashe niba kwa muganga ubona yuko izuba riri bumwice ndayatonze umurongo muremure mwakira umuhinzira we atambuke kugira ngo rya zuba ritamwica niba ubonye umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari muri gare izuba riri kumwica kugira ngo atonde wa murongo muhe umwanya wumve yuko ikibazo bafite ari ikibazo cy'izuba n'uruhu badafite ikibazo cy'imyumvire badafite ikibazo cyo kuba barashaka badafite ikibazo cyo kuba babyara kuko turabafite bashatse abo ba Jean Paul bose na Nicodemus barashatse kandi bashaka abagore beza barize kandi biga amashuri akomeye kandi n'ubu baratuye bameze neza ni ukuvuga ngo rero ni umuntu nk'abandi ntabwo ari igisimba nta nubwo ari igikoko nta nubwo yavutse mu bapfumu cyangwa ngo avemo umuti nta wundi muti wamubonamo nk'uko twajyaga tubyumva tugira ngo dufatanye n'abaturage n'abandi babyeyi n'uburezi twese dufatanyije hamwe kugira ngo tubashe gusobanura ikibazo cy'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu agira ndumva igihugu cyacu nacyo cyatera imbere cyane ko dushyigikiwe n'igihugu baratanga amavuta kwa muganga batanga rinete uhita utanga amahugurwa ku babyeyi no ku burezi n'abandi bantu bose kugira ngo tubashe kugira aho abantu bafite ubumuga bw'uruhu bagera aho bagera
yego ndagushimiye rwose ndagushimiye cyane kuri izo nama nziza mugeni Regine utanze muri rusange kugira ngo abafite ubumuga bw'uruhu nabo babashe kubaho ubuzima nk'ubw'abandi ubwo turaba tukushyize hafi kuri telefoni ube utegereje gatoya niharamuka hageze umuntu wifuza kugira ikibazo yakubaza mu bijyanye cyane cyane nk'ababyeyi badukurikiye muri uyu mwanya ubwo tube twakubona hafi ariko dukeneye n'umurongo wo kugira ngo tuhe ijambo n'abandi bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika ndongeye ngushimire cyane Regine
murakoze namwe ndabashimisha.
Reka noneho mbaze Nicodème, hari mwakomeje kubivuga bavuga umuryango OIPA uyu muryango, mwabwira iki muri aka kanya abifuza cyangwa se aba bakeneye kubageraho, kugira ngo mbere yuko dukomeza ikiganiro, uyu muryango umuntu yabageraho gute? Hari telefoni, hari aho mubarizwa kugira ngo ibibazo byabo babibagezaho mubafashe kubikemura?
Murakoze cyane. Nk'uko nari nabivuze, uyu munsi dukorera mu turere turindwi. Uburyo bworoshye bwo kutugeraho yenda bose kuko batazi Kigali ni ukwegera umukozi ushinzwe abafite ubumuga ku karere begereye. Hari akarere ka Rutsiro, hari akarere ka Kayonza, hari akarere ka Nyamasheke, hari akarere ka Kicukiro, hari akarere ka Gasabo, hari akarere ka Nyarugenge, hari akarere ka Musanze. Kugeza uyu munsi utwo nitwo turere dukoreramo. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu utuye aho hafi yakwegera ku karere, akegera umukozi w'akarere ushinzwe abafite ubumuga muri rusange BMO, hanyuma yamuhuza n'abahagarariye OIPA muri utwo turere. Ariko ntabwo bivuze ko n'abandi mu tundi turere tutabafasha. Turabafasha ariko nta bikorwa navuga by'umwihariko tuba tuhafite cyangwa se dufiteyo abantu bahagarariye OIPA muri utwo turere. Bitewe n'ubushobozi bukiri buke umuryango, biragoye kugira ngo ukavaringe uturere twose udafite ubushobozi. Yenda ni naho nahera nsaba abafatanyabikorwa batandukanye kureba uburyo batera inkunga ibikorwa bya OIPA kugira ngo tubashe kugera hirya no hino hashoboka. Haracyari ibibazo kuko usanga kenshi bitewe niba ry'ubu, usanga hari n'ubwo n'abafite n'ubundi bumuga bakunze kugira discrimination abafite ubumuga bw'uruhu kuko badahuje ibara ry'uruhu. Ugasanga ako kantu nako kajemo, ugasanga bafite ubumuga bw'uruhu bakomeje kwigunga, ntibashoboye no kwihuza n'abandi. Ariko hakiyongeraho na ya miterere y'ubumuga, urumva bafite ubumuga bw'uruhu hazamo n'ikintu cy'uko bakwiye guhora ahantu hatagera izuba cyane. Ahantu hatagera izuba cyane akenshi hakunze kuba mu nzu, bimwe na bimwe no kuvuga ibibazo byabo bakabibwira abandi biragorana cyane kuko baba barahuye n'ihohoterwa bisa naho ari ndengakamere. Ihohoterwa rigenda rigakora no ku marangamutima y'umuntu, ugasanga hari abagize icyo umuntu yakwita trauma, ihungabana. Rero mboneraho no gusaba abafatanyabikorwa batandukanye ko bakwegera umuryango OIPA tukareba uburyo twakorana tukagera mu turere twinshi dushoboka. Regine yabikomojeho, turi kuvuga ibibazo by'abantu bafite ubumuga bw'uruhu, ibyinshi tukiri kuri sosiyete tubiterwa n'abantu tubana, tubiterwa n'abantu tubana kuko nibo usanga badukorera rya hohoterwa. Yamaze abe navuze kutareka ngo usanzure mu muryango, kutakureka ngo ujye aho abandi bari, kukubona nk'aho utari umuntu, kubona nk'ikintu. Iryo hohoterwa rikunze kuba muri sosiyete. Hakenewe ubuvugizi rero, hakenewe ubuvugizi kugira ngo abaturarwanda bose batangire bamenye ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari umuntu nk'abandi. Ibi ngibi kubigeraho ni uko hazamo n'intambwe ya Leta. Muri ya Leta uyu munsi turashima cyane, turashima kuko Leta twasabye umukuru w'igihugu amavuta arinda kanseri y'uruhu yarayaduhaye, turashimira cyane umubyeyi wacu. Turanasaba rero kuhungira hagaterwa n'indi ntambwe, Leta igatera intambwe igatangira igashira abantu bafite ubumuga bw'uruhu nibura no mu mirimo itandukanye, abantu bakabona ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye nk'abandi. Umuntu ufite ubumuga ntashobore bw'uruhu ntiyige ariko ngo abure akazi. Leta itera intambwe itangira izamura abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu mirimo itandukanye, mu myanya itandukanye. Nibura sosiyete nibona ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe ashoboye gukora akazi nk'akundi runaka yakoraga kandi mu nzego za Leta, mu mirimo itandukanye hirya no hino, ni ubuvugizi bukomeye Leta izabikoze. Ariko kandi ihinduye n'imyumvire y'abantu benshi icyarimwe. Ariko Leta ye gutekereza ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu badashoboye ahubwo nitera intambwe itangire abashoboye kwiga bashoboye kugira icyo bageraho bagatera iyo ntambwe bagasaragurinda bagahatana leta itera intambwe yo kwerekana ko abo bantu bashoboye umuturage turamusaba kumva ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye ariko na leta nitangire kwerekana ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye kubyerekana nta kundi ni ugutangira kumufasha hari ukumutinyura ariko no kumuha uburyo amahirwe imiryango igatangira igafungukira abantu bafite ubumuga bw'uruhu
Rakoze nawe Nikodemo twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ihohoterwa cyangwa se ibibazo ingorane abafite ubumuga bw'uruhu bahura nabyo reka tusubire ku murongo wa telefone twakire Marcel Twagirayezu nyuma turafata Pascal Niyubahwe Marcel wiriwe neza
Niriwe namwe murakomeye.
Turakomeye urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda ndi Kigali.
No.
Ndashaka kubana kuramutsa abatumirwa ariko mfite ibibazo bigera kuri bibiri n'inyunganizi.
Ye binyarutse rwose.
Ni ukuvuga ngo ndashaka kumubaza hari ukuntu usanga indwara runaka cyangwa se ubumuga runaka hari igice cy'umwihariko gishobora kuvukamo benshi bitewe n'imiterere yawo giherereye mu Rwanda rero tugira uturere dushyuha cyane n'udukonja cyane sinzi niba kuvukana ubumuga bw'uruhu bishobora kuba byaturuka ku karere hari akarere gashobora kuba niba ndabyita amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi hari imiterere y'ikirere nyine ishobora gutuma abantu batuye bashobora kugira ibyago byo kuba bavukana ubumuga bw'uruhu ari benshi cya kabiri muri ejo nahoze ndasoma ikinyamakuru muri OIPA harimo abanyamuryango bagera muri 200 kandi ubu nibarigaragaza ko mu Rwanda hari ababana n'ubumuga barenga 500 bari kujya gusingira 1000 n'ibindi bari nibuka neza sinzi niba baba badaca wenda amafaranga y'umurengera kugira ngo umuntu yinjire mu iryo huriro ryabo ku buryo abantu bakiri muri za 200 kandi bigaragara ko umubare w'abafite ubumuga mu Rwanda urenze uwo nguwo ntabwo nzi iyo ubasanze niba bamuca amafaranga y'umurengera ku buryo kuko iyo urenze ubona bakiri bakeya neza ubundi basoza inama nabwo nabonye amakuru kuri televiziyo hanyuma ikindi iyo twumvise abantu bafite ubumuga ushobora guhita wumva agatagara abantu bafite ubumuga bw'ingingo ukumva ngo boherejwe igatagara none bigaragara ko ibibazo by'abafite ubumuga bw'uruhu byo kutabona wenda no kutumva neza ibyo bakenera by'umwihariko kuba bambaye imyenda miremire ingofero rinete kandi wenda sosiyete nyarwanda hari dutarakira kuko hari n'agace katarabonekamo umuntu wenda ufite ubumuga bw'uruhu aba nawe bazaniye se muri OIPA aho kugira ngo batangire gushakisha bataratari iburyo n'ibumoso bahuza ubushobozi nabwo butaraboneka nk'uko n'abari kuvuga butaraba bwinshi bishimishije ku rugero bifuza batangiye gutekereza umushinga wo kuba bakubaka ikigo bazajya bigamo za nteganyanyigisho bifuza muri REB muri Medike zikaba zizwi ko ziroherezwa ahantu hamwe nibura buri mubyeyi wagize umwana ufite ubumuga bikaba bizwi ko hari ishuri ryigisha abafite ubumuga gusa noneho ntekereza ko byafasha kurushaho kuko niba abo bana bakoze ibizame ubushize bagahabwa inyandiko zabo z'umwimerere zituma babasha gusoma neza baratsinze abatagize amahirwe yo kuzibona bagatsindwa ni ikimenyetso cy'uko integanyanyigisho ziteguwe ariko bavuga ngo zigiye koherezwa mu kigo runaka niba batinye izuba ribangiza dufite igice cy'amajyaruguru gikonja agashaka ubutaka bakubaka bahashyira amashuri bikaba bizwi neza ko ari ikigo kiri aho ngaho cyigishwe kigamo abo bantu bafite ibyo bibazo ntekereza ko ariho byakoroha cyane ni igitekerezo mfite ariko ubwo nawe aragira tubwira uko abyumva byakoroha kurushaho kuko nk'iyo wumvishe ngo umuntu afite ubumuga bw'ingingo duhita twumva agatagara nabo rero hari ukuntu bibumbi hamwe hakaba hari ikigo cyabo ku buryo bw'umwihariko ngira ngo byarushaho kuba byiza ikindi yatubwiye ko yiza akagera ku akabadoktora akarangiza doktora ubwo nashishikarire no gusaba leta akazi tubabone mu nteko zishinga amategeko tubabone mu myanya yo hejuru muri guverinoma
ahubwo bakamusabiye wowe
umuvugizi muri babandi basigaye murakoze
urakoze cyane Marcel sinzi niba nanjye nicyo nibajije, uvuze uti ishuri ry'abafite ubumuga bw'uruhu niba bitaba ari kubaheza muri sosiyete kurushaho baramutse bagiye bonyine, ariko ubwo Nikodemo aragira icyo yabitubwiraho. Bo bitekerezaho Nikodemo utubwira mu kanya, reka mbe nakiriye Pascal Niyubahwe amaze nawe akanya ategereje. Pascal wiriwe urahagana ni igitekerezo yego uri gitega mu Burundi ye nyarutsa igitekerezo cyawe nawe amasaha arimo aragenda
nuko leta yufata ingingo yuko igashyira abantu bafite ubumuga bw'ubunyamwuga mu kazi ka leta, kuko n'abantu ba mbere mbere nabonye bafite ubumuga bwo kurukoba ntibafite ubumuga bwo mu bwenge, kubera byenagize n'amahirwe yo kwigana n'umuntu afite ubunyamwuga yari umwana cy'ubwenge yatwigisha, ubona yuko akomeye mu bwonko afite ubwenge bukomeye. Kandi nuko rero kandi ikindi kintu leta yohimiriza abantu tukareka kwinuba cyane abanyamwuga, kubera fesi hariho nk'ahantu usanga bahisha ngo bagatwara bakoresha ibintu by'amandepo ndetse ukabona yuko ari abantu nk'abantu. Leta nayo igira inshingano yo kubashyira mu buzi bwa leta bagakora nk'abandi bakareka kwinuba, kuko n'abantu nk'abandi ibintu bisanzwe bishyikira abo aribo bose. Nayo kugira ibigo bisanzwe bakabona yuko umwenda kuko turabakumira n'abantu nk'abandi n'abantu nka twebwe n'abantu bafite ubwenge.
Ndagushimiye cyane Pascal, ni igitekerezo cyiza. Reka ubwo noneho duhe umwanya Nikodemo muri make, nk'uko nabivuze umwanya urimo uragenda ushira, hari benshi bakomeje bategereje ko tubahamagara kugira ngo nabo batange ibitekerezo. Nikodemo, ubwo muri make urareba ukuntu wasubiza igitekerezo cyangwa n'ibibazo bya Marcel, hanyuma Pascal nawe ni igitekerezo atanze mwakunze kubigarukaho byo gushyira abantu mu tuzi twa leta cyangwa se gukora ubukangurambaga. Nuko ndeka nkore icyo ubwo ufata ijambo.
Yego, murakoze cyane, kandi ndashimira abavandimwe bakurikiye iki kiganiro bagatanga n'ibitekerezo. Pascal, hari ikintu yakomoje ati se kuvukana ubumuga bw'uruhu byaba bishingira ku karere umuntu atuyemo, akonja, hashuha? Ntabwo ariko bimeze.
Uwo ni Marcel, sorry. Uwo ni Marcel wabivuze.
Yego, ni Marcel, yego, sorry. Ubundi kugira ngo ababyeyi babyare umwana ufite ubumuga bw'uruhu bisaba ko yaba umupapa yaba n'umumama bose babifitemo jene zitera ubumuga bw'uruhu. Izi jene zitera ubumuga bw'uruhu iteka ryose ziba ziri recessive ku bantu bize biyoloji, ntabwo ziri domina. Kugira ngo iyo umugore rero arekuye iyo jene itera ubumuga bw'uruhu n'umugabo akarekura jene itera ubumuga bw'uruhu, nibwo umwana avuka afite ubumuga bw'uruhu bugaragara. Ariko umugore iyo adekuye jene itera ubumuga bw'uruhu, umugabo akarekura jene idatera ubumuga bw'uruhu, umwana avuka adafite ubumuga bw'uruhu bugaragara, kabone n'ubwo imbere muri we aba yifitemo ya maraso za jene zitera ubumuga bw'uruhu ariko ntizigaragare, kuko kaka jene kamwe kari domina kaba karushije imbaraga akandi. Ibi rero ntabwo bishingira ku kirere, ariko mboneho no gusaba. Hari indwara yitwa vitirigo. Vitirigo ni indwara ifata umuntu usanzwe ufite uruhu rwirabura, hanyuma akajya azana amabara menshi ku mubiri yera. Hari n'ubwira uruhu ugasanga mu maso, ku mubiri, ku nda, mu mugongo, ku maboko, ku ntoki, amabara yabaye menshi. Mu karere ka Kayonza harimo abantu benshi twabonye bafite iki kibazo. Ntabwo turabona uburyo bwo gukora ubushakashatsi, ariko nk'akarere ka Kayonza iyi ndwara ya vitiligo twabonye ihiganje cyane. Ariko ku bumuga bw'uruhu ni ibintu biva mu majene, ntabwo bishingira ako karere. Uyu munsi mu Rwanda abo twashoboye kubarura bose bafite ubumuga bw'uruhu, bwongeza ku kindi kibazo, ni 238,000. 238,000 nibo bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda, nibo dufite muri database yacu. aba 238 yakomojeho nabaherereye muri twa turere dukoreramo. Hari cyo vuga cyose kuza muri wowe ipabisaba iki? Nti bisaba amafaranga y'umurengera. Ndagira mvuge rwose umuntu ufite kuvuka ufite ubumuga bw'uruhu, kugira ubumuga bw'uruhu bihita bikugira umunyamuryango wawe yipa iyo twakoreye muri ako karere. Nta mafaranga duca abanyamuryango, yemwe n'ayo mafaranga tuvuga ngo ni imisanzu ntabwo turagira ku rwego rwo kuyaca, kuko tuzi ko abafite ubumuga bw'uruhu abenshi baba bafite ubukene. Nanjye ubwanjye mfite ubumuga bw'uruhu, ndi n'umufondateri w'uyu muryango, ni njye washinze uyu muryango. Afite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda nkimara kugera muri kaminuza. Ntabwo niyemeje gukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga bw'uruhu, ntabwo najyaho no kuvuga ngo tugiye kubaka amafaranga. Nta mafaranga twaka, nta mafaranga y'umurengera. Iyo twageze mu karere already abafite ubumuga bw'uruhu bo muri ako karere baba babaye abanyamuryango nta kindi kiguzi. Hari icyo yakomojeho cy'ishuri. Uyu munsi icyo dushishikariza abafite ubumuga bw'uruhu ni uko bigana n'abandi, kuko ntabwo bafite ikibazo cy'umwihariko cyatuma batigana n'abandi banyeshuri. Twakwiga mu mashuri asanzwe, nanjye yaba primeri kugeza uyu munsi niganye n'abandi mu mashuri asanzwe. Ahubwo icyo dusaba leta yakuraho ni ziriya mbogamizi zituma noneho umwana adashobora kwiga, kuko iyo mbogamizi zakuweho umwana ashobora gutsinda nk'abandi. Hanyuma ubwo na Pascal nabo namusubije, ariko hari icyo bahurijeho nabo basaba leta, nanjye ndagishimangira. Ubuvugizi guhora tuvuga ngo dukeneye uburenganzira, dukeneye gutezwa imbere, dukeneye ko sosiyete itwumva. Inshingano ya mbere leta yakagombye gutera intambwe ikumvisha Abanyarwanda ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye, bakerekana. Uyu munsi leta yafashe ingingo yuko yo gufasha yo kwerekana ko umwana w'umukobwa ashoboye. Hari uburyo afashwa mu bijyanye n'imyigire, hari uburyo afashwa no mu buyobozi. Ubuyobozi bwose 30% bagomba kuba ari igitsina gore. Ibi byabereyeho kugira ngo Abanyarwanda bose basobanukirwe ko umugore ashoboye ku isoko ry'umurimo, ashoboye guhangana, ashoboye akazi nk'ako umugabo yashobora. Rero kugira ngo Abanyarwanda basobanukirwe ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye nk'abandi Banyarwanda baribo bose, leta yakagombye gufata intambwe. Ndanabisaba nkomeje, nifata intambwe ifata abantu bafite ubumuga bw'uruhu itangire bashire mu mirimo, kandi imirimo navuga mu nzego zose zishoboka, haba at national level ku rwego rw'igihugu, at provincial level ku rwego rw'intara, ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge. Abantu bafite ubumuga bw'uruhu bakeneye kujya muri izo nzego. Ibi ngibi bizakuraho n'uko hari na gahunda cyangwa serivisi dusaba muri leta tukazimwa, kubera ko abakozi bake muri leta nabo ntibarasobanukirwa ubumuga bw'uruhu, baracyasuzugura abantu bafite ubumuga bw'uruhu. Ariko igihuzi ko mufite ministre ufite ubumuga bw'uruhu, mufite umudepite ufite ubumuga bw'uruhu, mufite meya ufite ubumuga bw'uruhu, ntabwo uwo muntu ntabwo bazongera gusuzugura icyo cyiciro, kuko bazaba bazi ngo aba bantu barashoboye, bafite n'abantu babahagarariye ejo n'ejo bundi n'abandi bazazamuka. Turasaba leta ko yafata ingingo yo gutangira gushyira abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu myanya, bakabafungurira amarembo, kuko bakora byinshi. Bagikoze nacyo cyakora ubuvugizi kuruta uko ibindi byose tuvuga byashoboka, nk'uko aba bavandimwe bagiye babigarukaho. Ndatekereza ko naba mbisubije mu nshamake.
Urabisubije rwose, ubona muri rusange byose ndumva byuzuye. Ahubwo reka ngaruke kuri Jean Paul dusoza rwose amasogonda makeya, kugira ngo nawe atange inama akurikije ibyo yanyuzemo muri make cyane rwose. Nguha amasogonda nk'icumi utange inama muri rusange dusoza iki kiganiro. Jean Paul,
murakoze. Inama natanga, ubundi umuntu ufite ubumuga iyo ahuye n'imbogamizi bigakurikira ku bukene, ubumuga buhita bwikuba. Numva inama natanga ni uko abafite ubumuga bahabwa amahirwe yo kubona imirimo bakora, ndetse bagakurirwaho na za nzitizi. Uko ibyo byose nibikurwaho, ubundi ubumuga ukuyeho inzitizi, hakuyeho inzitizi, ubumuga ntabwo buzaba bukigaragara, kuko ubumuga bugaragara iyo hari inzitizi. numva bigeze aho bakureho inzitizi bakureho bya bindi byose twabonye bibabangamira ubumuga bwabo nta kibazo buzawugiteye.
Urakoze cyane Jean Paul, ndashimira cyane n'abandi bose bagize uruhare muri kiganiro, abatanze inama n'ibitekerezo. Mwese ndabibashimira, by'umwihariko nshimira Bwana Nicodemus Hakizimana wadufashije gusobanukirwa muri kiganiro ku bijyanye n'ubumuga bw'uruhu. Abatanze numero tutahamagaye mutwihanganire, tuzongera tuganire na kagaruka. Ku buhanga bw'ibyuma Chang na Dieudonné Cyubahiro, bakoze cyane. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mugire umunsi mwiza.